Fight and to climb musically, spit lyrically, hakuna jam traffically, I spit lyrically, yo, kona mbaya za mitaya, baduna lighter, kama king ni dasko kwa epic na king score, kashuja ndio na jana jaja, kini bless, kwa mita sita mess, muziki ndio the case, kune brief a case, kwa life in case, lizaliwa wali cry, nita go what a smile, an addict to the future, to God and Ameshka, magishala nitafika, siwezi take it slow na society na book, then I left na die more, die and die, so dana slow so, minta rusha blow na mabro kwenye row, in life ni hardcore, I'm mapping as a flow, kila kitu dismantle, life kwenye hardcore.
Shiwe pia, hey, haiko lazima nilinganishwe na hii raia. Saifika ipoint out watoto mama ujita wazazi si. Na filu chungu junikana poteza kazi. Wajaiji watu put your struggle na hardship. Plastic, leather shoes, relationship na courtship. Wamemezo na soaps, nimezoa na ifesa au na uko pa reality. Wajua ata watu sell soul kwa community. Tama, empty head vile devil tembelea. Don't you overcome nile over wakover tem kujiombea. Sione nyuma tena, distance there for my people. Fiction ya hizi do, lifestyle na image bro. Hivi jo, get many bad shit, struggle za idea. Na naeza tumia ata zile bandia. Ata ni RIP, mi bado ni VIP. So stop bragging now, keep to the real thing, got HIV.
The rich
and
music was seen in Italy.
Big life, one love.
The rich and music was seen in Italy.
Big life, one love.
The rich and music was seen in Italy.
Big life, one love.
The rich and music was seen in Italy.
Big life, one love.
Kwenye natoka ni Islam, kwenye naenda ni East Coast, Westland. Nashika mic, vocals na zipa hype. Azika work lines, za old clips. Missy mchip, huwa deep kwa easy beat, a little bit. Na click kwa recycle bin, na restore easily. Niki highlight my point, niki make step. Na copy, niki paste kwa easy paper shit. I'm the thing of truth, hello. Be careful, tapigo na street demons, hello. Kumbe, na flashback, vile nili kill kwa easy dark. Ishara kuwa harsh, be careful, matizi nikaza shark. Ntabite na primola au mola, na omba mola. Anipe real answer, za additi za babu zili open brain yangu. Kunipa ideas kibao, yeah. Tuko best king score ya badu hii flow ni smooth, yeah.
Inspiration in music was seen in Italy.
Big life, one love.
Inspiration in music was seen in Italy.
Big life, one love.
Inspiration in music was seen in Italy.
Big life, one love.
Inspiration in music was seen in Italy.
Big life, one love.
Inspiration in music.
Ndani ya mji sindio, ni uzika ufisho wata shaitimu. Faulu ka hasla, faulu ka mwana biashara, faulu mjanje sumitimu. Toboa hiki sanga, toboa kesi ove bila blanda. Toboa msee msee umeitimu. Mielewa mixtape. Yes, najua pale tuko nini. Etwa Greenlight Media. Big up manze kwa the project zote manze tumeunda. Yani Jubilant za tank yani. Big up for Sotter and support. Big up my haters there. Big up to enemy now. Big up Savinua. Big up.
Yeah. Munga bless up if we sunajua. Big up King's Cone 11 mixtape. Salute maze. Na peace pia sunajua. Pamoja.
Na go clear, na good for the good shit. His imitars are confessed na bullshit. What else to push, nigga? Ni bars best, the bulls, nigga. Gangsters never speak truth, nigga. Uta aktaji kao ja think, nigga. Nigga. Witness, mouse,
na kile nimepitia switch. Ikikam ni kuwa si mfuls, tuwezi limit ni kofit.